Nehemiya isahluko 7 verse 1. Kwathi lapho ugange selwakhiwe, sengimisile izivalo futhi kubekiwe abalindisango nabahlabeleli namalevi. Verse 2. Ngayaleza uHanani umfowethu noHananiya induna yendlu yenkosi ukuba baphathe eJerusalema, ngokuba wayengumuntu othembekileyo, wamesaba uNkulunkulu kunabaningi. Verse 3. Ngathi kubo, amasanga aseJerusalema mawangavula lizishise ilanga, besemi, mabavale izivalo basiqinise, bekani abalindi kwabakhileyo eJerusalema, kube yilowo nalowo emlindweni wakhe, yilowo abe malungana nendlu yakhe. Verse 4. Umuzi wawubanzi nxazombili, wawumkhulu, kepha abantu babengcosana phakathi kwawo, izindlu zingakakhiwa. Verse 5. UNkulunkulu wami wabeka enhlizweni yami ukuba ngibuthe abakhulu nababusi nabantu ukuze babhalwe ngezizukulwane. Ngafumana incwadi yezizukulwane zabakhuphuka kuqala. Ngafumana kulotshiwe kuyo ukuthi. Verse 6. Namba abantwana bezwe abakhuphuka ekuthunjweni kubo ababethunjwe nguNebukadinezari inkosi yaseBhabheli. Babuyela eJerusalema nakwaJuda, kwaba yilona lo emzini wakubo. Verse 7. Abafika noZerubabeli, noJeshua, noNehemiya, noAzariya, noRahamiya, noNahamani, noMoridekai, noBilishani, noMisipereti, noBikivai, noNehumi, noBahana. Verse 8. Abantwana bakaParoshi izinkulungwane ezimbili nekhulu namashumi ayisikhombisa nambili. Verse 9. Abantwana bakaShefathiya ngamakhulu amathathu namashumi ayisikhombisa nambili. Verse 10. Abantwana bakwaAra ngamakhulu ayisithupha namashumi ayisihlanu nambili. Verse 11. Abantwana bakaPhahathi Mowabi babantwana bakaJeshua noJowabe izinkulungwane ezimbili namakhulu ayishagalombini neshumi neshagalombili. Verse 12. Abantwana baka-Elam inkulungwane namakhulu amabili namashumi ayisihlanu nane. Verse 13. Abantwana bakaZathu ngamakhulu ayishagalombini namashumi amane nanhlanu. Verse 14. Abantwana bakaZakayi ngamakhulu ayisikhombisa namashumi ayisithupha. Verse 15. Abantwana bakaBinuwi ngamakhulu ayisithupha namashumi amane shagalombili. Verse 16. Abantwana bakaBebayi ngamakhulu ayisithupha namashumi amabili shagalombili. Verse 17. Abantwana bakaAzigadi izinkulungwane ezimbili namakhulu amathathu namashumi amabili nambili. Verse 18. Abantwana bakaOdonikamu ngamakhulu ayisithupha namashumi ayisithupha nesikhombisa. Verse 19. Abantwana bakaBigivayi izinkulungwane ezimbili namashumi ayisithupha nesikhombisa. Verse 20. Abantwana bakaAdini ngamakhulu ayisithupha namashumi ayisihlanu nanhlanu. Verse 21. Abantwana bakaAtheri kaHezekiya ngamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalombili. Verse 22. Abantwana bakaHashumi ngamakhulu amathathu namashumi amabili nesishiyagalombili. Verse 23. Abantwana bakaBesayi ngamakhulu amathathu namashumi amabili nane. Verse 24. Abantwana bakaHarifi ikhulu leshumi nambili. Verse 25. Abantwana bakaGibiyoni ngamashumi ayisishiyagalolunye nanhlanu. Verse 26. Amadoda aseBhethlehema naseNotofa ikhulu namashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalombili. Verse 27. Amadoda aseAnathothi ikhulu namashumi amabili nesishiyagalombili. Verse 28. Amadoda aseBhethi Azimaveti ngamashumi amane nambili. Verse 29. Amadoda aseKiriyati Jiharimi naseKefira naseBeyoroti ngamakhulu ayisikhombisa namashumi amane nantathu. Verse 30. Amadoda aseRama naseGeba ngamakhulu ayisithupha namashumi amabili nanye. Verse 31. Amadoda aseMikimasi ikhulu namashumi amabili nambili. Verse 32. Amadoda aseBhetele naseAyi ikhulu namashumi amabili nantathu. Verse 33 amadoda elinye inebo ngamashumi ayisihlanu nambili. Verse 34 abantwana baka Elam omunye yinkulungwane namakhulu amabili namashumi ayisihlanu nane. Verse 35 abantwana baka Haremi ngamakhulu amathathu namashumi amabili. Verse 36 abantwana base Jericho ngamakhulu amathathu namashumi amane nanhlanu. Verse 37 abantwana base Lodi naseHadidi naseOno ngamakhulu ayisikhombisa namashumi amabili nanye. Verse 38 abantwana base Senawa yizinkulungwane ezintathu namakhulu ayishagalolunye namashumi amathathu. Verse 39 abapriesti abantwana bakaJedaya abendlu kaJeshua ngamakhulu ayishagalolunye namashumi ayisikhombisa nantathu. Verse 40 abantwana bakaImeri yinkulungwane namashumi ayisihlanu nambili. Verse 41 abantwana bakaPashuri yinkulungwane namakhulu amabili namashumi amane nesikhombisa. Verse 42 abantwana bakaHarimi yinkulungwane neshumi nesikhombisa. Verse 43 amaLevi abantwana bakaJeshua kaKadimiyeli babantwana bakaHodeva ngamashumi ayisikhombisa nane. Verse 44 abahlabeleli abantwana bakaAsafa yikhulu namashumi amane shagalombili. Verse 45 abalindisango abantwana bakaShalum nabantwana bakaAtheri nabantwana bakaThalimoni nabantwana bakaAkubi nabantwana bakaHathita nabantwana bakaShobayi yikhulu namashumi amathathu neshagalombili. Verse 46 amaNethina ngabantwana bakaSiha nabantwana bakaHasufa nabantwana bakaThabawuti. Verse 47 nabantwana bakaKerosi nabantwana bakaSiya nabantwana bakaPhadoni. Verse 48 nabantwana bakaLebana nabantwana bakaHagaba nabantwana bakaShalimayi. Verse 49 nabantwana bakaHanani nabantwana bakaGideli nabantwana bakaGahari. Verse 50 nabantwana bakaRewaya nabantwana bakaResina nabantwana bakaNekoda. Verse 51 nabantwana bakaGazamu nabantwana bakaUza nabantwana bakaPaseya. Verse 52 nabantwana bakaPesayi nabantwana bakaMehuni nabantwana bakaNefushesimi. Verse 53 nabantwana bakaBakibuki nabantwana bakaHakufa nabantwana bakaHarihuri. Verse 54 nabantwana bakaBasiluthi nabantwana bakaMehida nabantwana bakaHarisha. Verse 55 nabantwana bakaBarikosi nabantwana bakaSisera nabantwana bakaThema. Verse 56 nabantwana bakaNesiya nabantwana bakaNathifa. Verse 57 abantwana bezinceku kaSolomoni ngabantwana bakaSothayi nabantwana bakaSofereti nabantwana bakaPherida. Verse 58 nabantwana bakaJahala nabantwana bakaDarikoni nabantwana bakwaGideli. Verse 59 nabantwana bakaShefathiya nabantwana bakaHathili nabantwana bakaPokereti Hasebayimi nabantwana bakaAmoni. Verse 60 onke amaNethina nabantwana bezinceku kaSolomoni babe ngamakhulu amathathu namashumi ayishagalolunye nambili. Verse 61 nampa bakhuphuka eTelimela naseTeliharisha naseKerubi naseAdoni naseImeri kepha bebengenakusho izindlu zawoyise nozalo lwabo ukuba babe ngabakwa Israyeli yini. Verse 62 abantwana bakaDelaya nabantwana bakaTobhiya nabantwana bakaNekoda ngamakhulu ayisithupha namashumi amane nambili. Verse 63 kubapriesti ngabantwana bakaHobaya nabantwana bakaHakosi nabantwana bakaBarizilayi owathatha umfazi kumadodakazi kaBirizilayi wakwa Gileyadi wabizwa ngegama lawo.
Verse 64. Labo bafuna ukubhalwa kwabo phakathi kwababhaliweyo ngezukulwane kepha akufunyanwanga, ngalokho kwathiwa bangcolile bakhishwa ebupristini. Verse 65. Umbusi washo kubo kuba bangadli okungcwelengcwele kuze kuvele umphristi one-Urim neThumimi. Verse 66. Lonke ibandla selihlangene lalizinkulungwane engamashumi amane nambili namakhulu amathathu namashumi ayisithupha. Verse 67. Ngaphandle kwezinceku zabo nezincekukazi zabo ezaziyizinkulungwane eziyisikhombisa namakhulu amathathu namashumi amathathu nesikhombisa, babe nabahlabeleli besilisa nabesifazane abangamakhulu amabili namashumi amane nanhlanu. Verse 68. Amahashi aba ingamakhulu ayisikhombisa namashumi amathathu nesithupha, iminyuzi yabo yayingamakhulu amabili namashumi amane nanhlanu. Verse 69. Amakamela ayingamakhulu amane namashumi amathathu nanhlanu, iimbongolo zaziyizinkulungwane eziyisithupha namakhulu ayisikhombisa namashumi amabili. Verse 70. Ezinye izinhloko zanikelela umsebenzi. Umbusi wanikelela isikhwama amadarike ayinkulungwane egolide nezitsha ezingamashumi ayisihlanu nezambatho zabapristi ezingamakhulu ayisihlanu namashumi amathathu.
Verse 71. Ezinye izinhloko zawoyise zanikelela isikhwama somsebenzi amadarike ayizinkulungwane engamashumi amabili egolide namamane ayizinkulungwane ezimbili namakhulu amabili esiliva.
Verse 72. Abakunikelayo abanye abantu kwakungamadareka ayizinkulungwane engamashumi amabili egolide namamane ayizinkulungwane ezimbili esiliva nezambatho zabapristi engamashumi ayisithupha nesikhombisa. Verse 73. Base behlala-ke abapristi namalevi nabalindisango nabahlabeleli nabanye abantu namanethina naye wonke u-Israyeli emizini yabo. Kwathi lapho inyanga yesikhombisa sifikile, abantwana bakwa-Israyeli babesemizini yabo.